Yeah.
The Paso Music.
Not the music on this one.
Infinity Beat.
Yeah. Na waza siku yetu ya harusi. Mana hiyo siku vitu vitavutia. Ukiwa ndani ya shela na misuti, tukifukiza ubani wa kunukia. Walike ndugu zetu na watu wa kila rika, wasichelewe waambie tunaenda na dakika. Asikose bibi yetu mana anahitajika. Hiyo siku ntaimba kapela, tafuta mpiga gita. Yoma yoma komandondo, animuni yetu bongo. Hatuna galongo longo, unaniwezea nikukune kwa mugongo. Mpalange ama yombo, mana leo na usongo, unaniwezea.
Wedding day.
Siku ya tu ya kuwa wana siku ni kufishe pete.
Wedding day.
You're my wife to be.
Wedding day.
Just you and me.
Hiyo
siku ni kufishe pete. Mara siku ya tu ya kuwa wana. Wakija chache kutaboa, basi wambie wajazane kwenye noa. Waje, washudie na kuoa, vigelegele na kuvisha pete. Ndugu zako wa mkoa, wapande ndege mina uli nitatoa. Waje, vijola yombo kwa limboa, usiogope mama we walete. Mkwano, I'm gonna love you there. Mbona kizazi ya rusi yetu shazi. Mkwano, mambo ya mesha kole. Ama mzazi anakuja na shangazi.
Wedding day.
Siku ya tu ya kuwa wana siku ni kufishe pete.
Ni kufishe pete, yeah.
Wedding day.
You're my wife to be.
Wedding day.
Just you and me.
Hiyo
siku ni kufishe pete.
Ni kufishe pete.
Yeah. You're my wife to be. Oh, wakune na kufisha pete.